Stronger. Stronger. Stronger.
Tourist music.
Big chummy and my girls going for a drink. Flawless, like we woke up like this. Fashion check, nails on slick. Charlie ako ako busy and Arusha win. He can never get a girl like I. Feeling like a queen, looking like a fine wine. Ooh me, make a man say oh my. Humble every day, but I taste so fly. Leo mi nataka kuwa tipsy, tipsy. Hawa maman ni lazima wata cheesy, cheesy. Leo tunacheza mpaka mamogidi. Sibora DJ acheze muziki, ziki. Songa, katika ngoma ikigonga. Songa, katika ngoma ikigonga. Songa, katika ngoma ikigonga. Songa, katika ngoma ikigonga. One shot, two shot, mpaka chupa iishe. Skankin ni lazima tuivishe. Nimeiva si lazima unishike. Wingu la tisa ni lazima situfike. Boom shakalaka, flow imewaka. Mademu wanajipa na maboy wanataka. Shayo for the matter, maji tunakata. Ukichora saba lazima utakipata. Party is a party, kai chachi ya unipati. Hii vodo inafanya mini feel naughty. Party is a party, kai chachi ya unipati. Hii vodo inafanya mini feel naughty. Songa, katika ngoma ikigonga. 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 Itisha kilo unadai, Buddha mintabai. Sexy fine guy, leo lazima nitawai. Ideal gin, with a little ice. Yes, I'm a good girl with a little vice. Step in at the party, fire upon the place. Leo ni leo na vileo upon the place. Finger on the trigger, you handing on me ways. Handing at the air, feed the treble and the bass. Step in at the party, fire upon the place. Leo ni leo na vileo upon the place. Finger on the trigger, you handing on me ways. Handing at the air, feed the treble and the bass. Songa, katika ngoma ikigonga. 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 Songa, katika ngoma ikigonga.